dadka Ethiopianka ay ku nool Washington ayaa isugu soo baxay qamiistii halkan si ay u taageeraan mashruuca biyo-xireenka Ethiopia. Masar ayaa ku tirsan wabiga Nile, 900% waa halka ay ka helaan biyaha. Waxa ay weydiisanaysaa Ethiopia Masar in si loo ilaaliyo qaybta ay wabigan ka helayaan ay Ethiopia si tartiib tartiib u buuxiyaan wabiga si aysan u saameynin heerka biyaha ee wabiga. Ethiopia waxay sheegtay inay bilaabayso buuxinta biyo-xireenkan oo dhererkiisu uu yahay 145 mitir sanadkan, waxaana ay dadka gacanta ku hayaa sheegeen in buuxintiisa ay qaadanayso 4-7 sano. Banaanbaxayaal badan ayaa isugu yimid afaaf koore ee wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka, waxaana ay wateen calamada Maraykanka iyo Ethiopia, iyagoo watay boorar ay ku qoran yihiin Maraykanku waa inay noqdaan dhexdhexaadiyaal ee ma ahan inay noqdaan kuwo wax qasbaya. Qaar badan oo ka mid a dadka banaanbaxaya ayaa muujiyey sida ay uga caraysan yihiin in Maraykanku uu janjeero dhanka Masar marka la eego muranka taagan. Wasaaradda maaliyadda ee Maraykanka ayaa iyana waxay door ku leedahay dooda farsamo ee u dhexaysa Ethiopia iyo Masar iyo Suudaan ee dhismaha biyo-xireenkan oo ah mashruucii ugu weynaa ee dhismo ee abid qaaradda Afrika laga hirgeliyo. Dadka banaanbaxaya ayaa aaminsan in dhexdhexaadiyayaasha wasaaradda maaliyadda oo ay soo raacaan bangiga adduunka ay u janjeeraan dhinaca Masar, toddobaadkana wada xaajoodayaasha Ethiopia ayaa si kumeelgaara uga dhaqaaqay wadahadalladan sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Dawid Galasso Alambo waxa uu ka mid yahay dadka ka qayb galaya banaanbaxan, waxa uuna V O eda u sheegay.
This dam is being built with the Ethiopian people's expense and America is
saying. Biyo-xireenka waxaa lagu dhisay lacagta ay horeen dadweynaha Ethiopia. Dowladda Maraykankuna waxay la jirtaa dalka Masar. Uma malayno inay sidani sax tahay. Ethiopia waxay xaq u leedahay inay awood u yeelato adeegsiga biyaha webigeeda. Waana xaq caalami ah. Sidoo kale, waxaan rabnaa inaan dadweynaha iyo dowladda Maraykanka xasuusino in aan laga aqbali karin in ay dhinac la saftaan islamarkaana ay duudsiyaan xaqa shacabka Ethiopia ee ku aadan biyahooda.
Marka uu dhammaado biyo-xireenkan dhismihiisa, waxaa la filayaa inuu noqdo mashruucii ugu weynaa ee koronto dhalinta qaaradda, isagoo soo saari doona 6,000 megawatt oo koronto ah, waxaana korontadaasi Ethiopia ay u qaybin doontaa wadamada dariska la ah. Waana mashruuc ay ku faanaan kuna faraxsan yihiin dadka Ethiopianka ah, kuwaas oo aanan doonaynin in dalkooda uu tanaasulka sameeyo. Muxuddin Siraaj Maxamed waxa uu ka mid yahay dadkii ka qayb galaya banaanbaxan, waxa uuna leeyahay.
Ethiopia manim may daradaro ya abay balebeet naat.
Ethiopia is the uncontested owner of the Nile. Our water is ours. We have every right
Ethiopia waa mulkiilaha aan lagula murmi karin biyaha wabiga Niilka. Biyahan annaga ayaa iska leh. Waxaan xaq u leenahay in aan ka yeelno sida aan rabno. Waxaa jira cadaadis nagu socda waqtigan. Waxaana jira dhaqdhaqaaqyo lagu wiiqayo shaqadeena. Waxaan halkan u joognaa inaannu u xaqiijino kuwa hawlahaasi ku fogan inaannu diyaar u nahay difaaca xuquuqdeena.
Dadka qaar waxay sheegayaan inka bixitaanka kumeelgaarka ee Ethiopia ee kulankani ay ka baxday uu dhabarjab ku yahay hanaanka wadahadallada. Waxaanay wada xaajoodayaashu rajaynayeen in heshiis farsamo ay isla gaari doonaan wadamada saddexda ah dhammaadka bishan, taasoo hadda u muuqata mid aanan dhexaynin. William Davison waxa uu ka tirsan yahay adda ka hortaga xasaradaha ee International Crisis Group, waxaanu ka faalloodaa arrimaha Ethiopia.
Now we have to wait and see what the next schedule is. I think
imika waxaana la gudboon inaynu sugno oo aan dhowrno waxa uu yahay qorshaha soo aadan. Waxaan filayaa in afhayeenka dowladda Ethiopia uu hadalkan uga dan lahaa in la hakiyo muranka hadda taagan. Sidaas daraaddeed, ma dhihi karo kulanka waa laalay, balse waxaan u fasiran karaa in ay u baahan yihiin waqti dheeraad ah oo ay uga baaraandegaan ama uga fiirsadaan si ay isu diyaariyaan.
Davidson waxa uu sheegay in Ethiopianku ay aaminsan yihiin sharciyada bangiga adduunka ay wadamada siinayaan awood xaddaafa oo ay ku diidi karaan mashaariicda waaweyn ee sare. Waxaa kale oo ay ka walwalayaan in xiriirka militari ee Maraykanka iyo Masar ay keenayso in Maraykanku uu janjeersado dhanka Masar, gaar ahaana fakarka ay ka qabaan biyo-xireenkan.
So Ethiopia feels that the international community is in some way
Itoobiyaanku waxay dareemayaan in beesha caalamku ay dejisay qorshe iyaga liddi ku ah ama ay dhinac kaleba la sifan yihiin. Marka la eego arrintan guud ahaan, taas ayaa waxa ay sabab u noqonaysaa sida ay uga cagajidayaan in arrintan cid saddexaad ay soo dhex gasho.
Lama oga xilliga ay Itoobiya diyaar u noqonayso inay ku soo laabato wada hadalladan. Wuxuuse Mareykanku dadaal ugu jiraa in xal nabadeed laga gaaro muranka biyo xireenkan.